sishilo sathi sino general okuyena ke umnumzana umthembo onenkampani ke ekhiqiza ezithinta kakhulukazi tissue ezithinta okuningi ngaba ama toilet paper kodwa uzobe sekwazi ukuthi ke asibekele kahle esithombeni emvelasi
balaleli ngizothanda ukunibengelela ngokugcwele igama lami nguThembo Nkosi wakaMthembu ngazalelwa eMlazi ngafunda eMlazi ngase ngiyaseqala ukusebenza ngasebenza kaNempack for 24 years ngasebenza experience yanele ukuthi ngiqale umsebenzi ngiwenzayo ngizoba mfishane ngoba isikhathi sekho
yeah
iBlack Industrialist yes I'm the one I'm one of the people who benefited out of it okuyinto ebaleka kakhulu ulimina ifakile nje ubungqongqoshe kwasho
uhlomulile
I see tholile imali khona ekutheni ngingayitholi imali eza kumina ngoba yizi kumina
iyebusinessini
sayithola imali sathenga imishini kahle kahle ikusize ekutheni na ukwazi ukukhompyutha nalama companies amakhulu
mhlawumbe abanye awohlanga kanje abane
ekubaleka kakhulu nje awohlanga ngoba kahle kahle kule mboni sikuyona akekho umuntu owa-challenge ama-companies amakhulu so kwasiza-ke kutheni sikwazi ukuthola imishini ezokwazi ukuthi ikhiqize umsebenzi usezingeni elifanayo nalaba abawenzayo kuze ukwazi ukukhompyutha otherwise uma ungakwazi ukukhompyutha ngeke kwakhompyutha nalabelungu labo ngizolimisa ngesihloko nje nabelungu namandiya ngoba thina abantu abamnyama kahle kahle sisephansi ekutheni sikwazi ukukhiqiza
ngiyakuzwa okusho ukuthi mhlawumbe indaba iqala lapha sisenombono singazi ukuthi i-business plan kusenza njani uma sekusuka kuyiwa phambili kubhekwa ngakuphi
ikakhulukazi nje mroza lo okushoyo into esibulalayo kakhulu abantu thina abantu abamnyama sinenkinga yokuthini noma uhulumeni eselivezile uhlelo kuba sekutheni manje asazi ukuthi fanele siqalephi ekugcineni sigcine sesithe ayikho lento eyenziwa izo ama-politicians ngani ngoba asazi ukuthi faneke senzeni njengoba umrose kasho uqala embonweni from embonweni bese kuzokubusiness plan faneke uyazi into ofuna ukuyenza ukuze ukwazi nofuna ukukusiza ngemali azi ukuthi le nto ofuna ukuyenza izosebenza
awumbeke nje kahle nje ngolayini owodwa umlaleli ukuthi wenzani esekhaya naye
ngokwamafushane nje thina senza ama toilet roll, 1-ply, 2-ply, serviettes, hand towel, garage wipes, hand towel, anything that's got to do with paper. Noma yini le ekufanele ibe yiphepha. Siyayenza. And facial tissues.
Okusho ukuthi yonke into ethinta iphepha njengoba sinabantu abenza catering nani nani kudingeka ukuthi bathenge kumuntu njengawe mvelazi.
That singajabulela lokho.
Uke wakhala mrozo usabuza lo mbuzo ukuthi ama suppliers amnyama ngoba ngifuna sekukhuzeni bese siyayisonga ikhona into eyishilo lena yokuthi abantu ama suppliers amnyama niyawadinga usukudinga abantu abazo supply into efana nani
kuthina kahle kahle sidinga umuntu ozo supplier ama plastic
okay
kakhulukazi ngizokutshela nje ama plastic isikhathi esiningi ironyo laba base lolunye uhlobo olugcwela iKZN engangalusho bese kuba kuningi for instance amaphepha asema-ofisini and what not and what not kuningi manje inkinga yethu-ke le nto uhulumeni azama ukuyixazulula ngoba le BEE ishaya mina-ke ngimnyama-ke manje ngoba mase kuthiwa sengiya-oditwa kuthiwa awuthengi kubantu abamnyama and abekho abantu abamnyama and mobheka nje into engizoyikhuluma nongqongqoshe masisukela yileyo yokwenza i-tisha uqobolwayo isuka from ku-waste ibuye izigcinise iy'tisha ngoba leyo akekho nangimina ngenzi ngoba that's where it starts
no kulungile asikubambe lapho mvelase ngenxa yesikhathi asisonge asibuyele kuyena ukhuzene sisonge mhlonishwa sizwile kwinkulumo yakho ngesikhathi uyendlala usivezele emuva ukuthi kusuka kuphi lapho kusuka khona uyicacise kahle kwisabelomali salonyaka nase nisho ukuthi niyaqhubeka nalolu hlelo sesifuna ukuphosa amehlo-ke manje kwikusasa nibheke phi
esizokwenza njengomnyango sizoqinisekisa ukuthi sihlanganisa indawo isikakhulukazi lezi esikwazi ukuthi zilulu ukuindustrialize so yabosomabhizinisi abaseThekwini abasemaRisberg abako Newcastle abako Maritzburg sizohlangana nabo sikwazi ukuba nama road shows okubanikezela ulwazi ngalolu hlelo ngoba siyafisa ukuthi kungagcini nje ngomvelase ekwithisho kodwa kusasa ke sithola umunye ozothi ngimanufacture isho cement ngimanufacture isha lokhu nalokhu
nalipho njalo
yes insipho nokunye abe insipho yebo bakhona esiba trainayo ngokubamsana ne mangusuthu kodwa siyafisa ukuthi kule mkhakha ethe ukugcila yokuproduce yokuproducer yokhiqiza abantu abamnyama bawosomabhizinisi bavelele khona so sizophuma ke singene kulokho kodwa nabafisa ukusithinta bangasithinte nambeni yase officeini lethu office lethu liseMaritzburg and number yethu ithi 0333288000 mangayiphinda nje 0333288000 so siyatholakala kuyo sikwazi ukunikezela ngolwazi nasenkundleni ke zoxhumana siyatholakala ngokunjalo nakwi website yomnyango kodwa kubalekile ukuthi ulwazi sudlulisele kwabanye ze babe baningi abafowethu nodade wethu abangafana nomvelase siyabonga
umlayezo nje mhlambe ongawusho ke iAfrica Month le esikuyona kumAfrica olalele ikakhulukazi go isakhamuzi sase South Africa imuphi umlayezo ongawusho kumuntu omusha futhi kakhulukazi
masivuke sabantu base South Africa base Africa sazi ukuthi ikusasa lisezandleni zethu ukuyibukela phansi ngenxa yokuthi singabantu ababizwa ngokuthi bamnyama singabase Africa angeke kwasiza njengomnyango nje uqhakambisa ukuthi sise Africa sihlose ukuthi kulonyaka senze ugxila kwethu njengomnyango eAfrica sihamba nosomabhizinisi bala kwaZulu Natal singena eAfrica ukuze bazi ukuthi kubalekile ukuhweba neAfrica singade sibheke nje ukuhweba noNgilandi noMelika sibe sishiya imakethe enkulu engaphekwe billion ela eAfrica singama Africa masisiqaje ngathi uqobo lwethu
Shokanjalo ke uMC loyo phathiswa omnyango wezokuthuthukiswa kwezomnotho la esifundazweni saKwaZulu-Natal umnumzana uSihle Zikalala sebonga kakhulu kuzeni bese ke kuba uGeneral Mvelase oqhamuke enkampanini iMthembu Tissue Converting sebonga kakhulu Mvelase
siyabonga baba
siyabonga sibonge nakubalalile
Isasa nomhlaba bengeke eAfrica
wajabulisa ukuthi ke sithola ulwazi olufana nalolu sibunge nyanga yokugupha uAfrica bethu ukuthi kube khona umsoco esilala nawo namhlanje khona abasukumayo njengamanje bathi awu bese ngize ngadikibala ngingasazi ukuthi lento yami kanti lento engiyiphethe kanti khona
sizoyilandela nanokuthi futhi lezi zinto akhulume ngazo la ungqongqoshe nathi sizolandela eduze sibone siyithole eduze ukuthi nazi lezi zinto nazi izinto ufanele bayiqaphela abantu siyabonga kakhulu kini nabalaleli uNkulunkulu anibosiseke kuze kube ke kusasa ngolwesibili lwethu lezobuciko